uphelele
fedi lilibo papa
batware twili pasa uphelele sitimela simatse afele tichohande uphelele basimani basitsana bachabile soweto uphelele masiyali basat basetsi bali bangwe uphelele kangli bonen matata Africa uphelele iyo